ajabu kwetu sisi ndo utani utani. Ni Mungu ametupa mbawa tunapaa angani. Ni ndege vipepeo mashahidi hani. Haya kwa shingo maji mimi nina tapatapa. Umechukua kele zangu kuna shaka. Darling, oh aya, umenifanya njoni wapeke kwa furaha unayonipa naziona bebe. Nadeka umeniweza njoni bebe. Najiona first of all, best of all.
Let me know it. Just to get it, 'cause I'm gonna lose it now. Now you wanna leave me.